strong. You only live once and die. Come back and we always see what try.
Nilewe, changanya kote. Nilewe, kumbe nilewe. Nilewe, changanya kote. Nilewe, nilewe. Nilewe, changanya kote. Nilewe, kumbe nilewe. Nilewe, changanya kote. Nilewe,
my heart go bang alarm for you. I'm fine when I'm sippy drunk on you. I'm high when I smoke one for you. Online girl, I'm reaching out on you. I'm drunk, I'm real, I'm fine. Connecting on an online volume. I'm sick, I feel so fine. Look, I get sick when I call you.
Many take a take ni chase. Many leave ya madawa ni lewe. Mecho mecha mi kaya ni chome. Melewe sha mi nyagi na bombe ma age.
Nilewe, changanya kote. Nilewe, bombe ni lewe. Nilewe, changanya kote. Nilewe, nilewe. Changanya kote, nilewe, shombe nilewe, nilewe, changanya kote, nilewe,
wanichanganya sana, kimapenzi wanipa uchizi, wanivuruga dada, iyo ni pombe gani unileweshe, yani kama zoba, nashikwa gabutwa, moyoni minashtuka, kumbe minapendwa na yeye. Kiregeza mina kazana kazana, tufike final. Kiregeza na kazana mina kaza, tufike final.
Final. Nilewe, changanya kote. Nilewe, shewe nilewe. Nilewe, changanya kote. Nilewe, shewe. Nilewe, changanya kote. Nilewe, shombe nilewe. Nilewe, changanya kote.
When I'm sippy drunk on you, I'm high when I smoke one for you. Online girl, I'm reaching out on you.
I would that thing, man, one. Hey, hey.